Eyo focus navudem buya yo chogera coach mwana
chechimu kulira ebyo ebyo mama yete bichandya nze man tebichandya tebichandya
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye.
First of all, I do apologize eri abo bonna be nazanyanga dice ensonga zekirasta munasonyiwa sikyalina molasta mpise mukayimba to summarize we sympathize mwene ensonga don't tell lies naira bakyali bange mbalekedde dembe lya mwana sikyaluma bye mubadde mukola luli bibadde binuma whether you got your bima era nze mpaka ukaboda ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
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 kati byafuse byabule nakirwanye kumpulira nakyuse kamalengerere eno gye mba ntudde nakoye kuluma watali salade
olina galifoni komanya tebindya ng'osotta akagali komanya tebindya olina kapoloti manya tebindya ebyo nabibuuze tebinumya mutwe era bamubanga nseyeya sirina bulumi sirina kyenfa
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
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 era kumacyankula bintu byange sikyawuzumya katwe kange bintu byabwe kadata wimba nina nsafinga mali yange sikyakugolinga bayaye kunumya ate
kati ngolya chipsizo mukoko kikomana nawe choice yo
eno game over
abayaye mudibye eno we take over
I said ceasefire ceasefire
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye
ebiru mabayaye tebindyanze navude mu buyaye.